Maria,
your lover,
suicide lover,
another one, Nani PS.
When I sing a thunder, they call me Stormboy.
Sonata Records,
bring it up.
Pretty girl Maria, puja o salila. I'll make you feel that you're different. Lelo nifuno nipeleke kuma parenti. Ngati ni misozi tiza kwesa wose. Kuyenda nawe baby kuliko. Sepa mozi tiza mbo chita vilivo. Nsekaleza for you nilipe mata. I'm not afraid baby. Nilipe mata hey. I'm not afraid baby. Nilipe mata for you, for you.
Ashi baby we pukuta misozi. Weze kukuseka vagwesa misozi. Pali iwe ine niza ushankondo. Suicide iwe ndiwe nkonto. Na kuwina munga ndiwe loto. Ndiwe weka kagero kamchiloto. Ndiwe mento ine ndine voko.
Maria, Ria, Ria. Wasa kundo lila lila. Olo waku one lemo. Ndiwe weka nikonda baby. Pretty girl Maria, puja o salila. I'll make you feel that you're different. Lelo nifuno nipeleke kuma parenti. Ngati ni misozi tiza kwesa wose. Kuyenda nawe baby kuliko. Sepa mozi tiza mbo chita vilivo. Nsekaleza for you nilipe mata. I'm not afraid baby. Nilipe mata. I'm not afraid, baby. Nilipe mata for you, for you.
Wakuseka atisuma kwa tiriwa. Wafana wako wose wana kwa tiriwa. Wamuna wama gwela futi no kusia. Ukankala weka wamba kulira. Makoro wakuuza ati wakula. Mwana wanga leta koka junior. Niza bwela kukuma matira.
Lelo nifuno nipeleke kuma parenti. Ngati ni misozi tiza kwesa wose. Kuyenda nawe baby kuliko. Sepa mozi tiza mbo chita vilivo. Nsekaleza for you nilipe mata. I'm not afraid baby. Nilipe mata hey. I'm not afraid baby. Nilipe mata for you, for you. Pretty girl Maria, puja o salila. I'll make you feel that you're different. Lelo nifuno nipeleke kuma parenti. Ngati ni misozi tiza kwesa wose. Kuyenda nawe baby kuliko. Sepa mozi tiza mbo chita vilivo. Nsekaleza for you nilipe mata. I'm not afraid baby. Nilipe mata hey. I'm not afraid baby. Nilipe mata for you, for you.
It's Bizzo on the mix.